na mufuna ku CPD era yagenda ku CPD.
www.mp3ugandanmusic.com